nyoka jivike nguvu. E Sayuni mtumishi wangu, nimekuita kwa jina lako, utimize kusudi langu, kuwafungua waliofungwa, oh, na mateka uhuru wao. Ndiyo Bwana nitaenda, ndiyo Bwana nitafanya.
Nauchua wito wangu More music at gospeljingle.com.